Umshumayeli 5 verse 1. Gcina unyawo lwakho lapho uya endlini kaNkuluNkulu, ngokuba ukusondela ukuyokuzwa kungcono kunokunikela ngomhlatshelo weziwula, ngokuba azazi ukuthi ziyenza okubi. Verse 2. Ungabi namawala ngomlomo wakho, nenhliziyo yakho mayingasheshi ukukhipha izwi phambi kukaNkuluNkulu, ngokuba uNkulunkulu usezulwini, wena usemhlabeni. Ngalokho amazwi akho mawabe ingcosana. Verse 3. Ngokuba iphupho livela ngemsebenzi eminingi, nephimbo lesiwula ngobuningi bamazwi. Verse 4. Lapho wenza isithembiso phambi kukaNkuluNkulu, ungalibali ukusifeza, ngokuba akathokozi ngeziwula, feza lokho kwethembisayo. Verse 5. Kungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembise ungafezi. Verse 6. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkuluNkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakho achithe umsebenzi wezandla zakho na? Verse 7. Ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi, kukhona nokuyize namazwi amaningi, kepha wena yesaba uNkulunkulu. Verse 8. Uma ubona ukudlovulwa kwabampofu nokuphangwa kokwahlulela nokokulunga ezweni, ungamangali ngakho, ngokuba omkhulu qaphela omkhulu kunaye, futhi kukhona nabakhulu kunabo. Verse 9. INkosi esebenzela amasimu iyinsizakalo yezwe kukho konke. Verse 10. Othanda imali akayikusutha ngemali, nothanda okuningi akaneliswa izithelo, nalokho kuyize. Verse 11. Lapho okuhle kwanda, nabakudlayo bayanda. Kulusizo luni kumninikho ngaphandle kokuba akubone ngamehlo akhe na? Verse 12. Ubuthongo besisebenzi bumnandi, noma sidla kuyingcosana noma okuningi, kepha ukususa kocebileyo akumvumeli ukuba alale. Verse 13. Kukhona ububi obudabukisayo engibubonile phansi kwelanga, ingcebo egcinela omnini yokuba imlimaze. Verse 14. Futhi uma ingcebo ichithwa ngengozi embi, indodana ayizalileyo ayinalutho esandleni sayo. Verse 15. Njengalokho aphuma esizalweni sikanina, uyakubuya amuke ahambaze njengasekufikeni kwakhe, engatholi lutho ngomshikashika wakhe ahambe nalo esandleni sakhe. Verse 16. Nalokho kungububi obudabukisayo ukuthi uyamuka kukho konke njengokufika kwakhe, unanzuzoni ukuthi ushikashikele umoya na? Verse 17. Yebo, zonke izinsuku zakhe zisebumnyameni, naso sizini, nasekukhathazekeni okuningi, nasekuguleni, nasekuthukutheleni. Verse 18. Bheka, engikubonileyo mina ukuthi kuhle nokumnandi kumuntu kungukudla nokuphuza, nokubona okuhle kuwo wonke umshiyashiya wakhe awushikashikayo phansi kwelanga zonke izinsuku zokuphila kwakhe uNkulunkulu amnike zona, ngokuba lokhu kuyisabelo sakhe. Verse 19. Futhi bonke abantu uNkulunkulu abaphe ingcebo nemfuyo, abanike futhi namandla okudla kukho ukuba bathathe izabelo zabo bathokoze kumshikashika wabo, lokho kuyisipho sikaNkulunkulu. Verse 20. Ngokuba akakhumbuli kakhulu izinsuku zokuphila kwakhe, lokhu uNkulunkulu emnika intokozo enhlizweni yakhe.